nga olusoma oluggulawo omwaka 2026 lutandise olunaku olwaleero abazadde abasuubuzi ne baddereeva balaajanye olw'embeera y'ebyenfuna eyeekanamye ensangi zino ebalemesezza okuzza abaana ku masomero. Omusasi waffe Farida Bongole ensonga zino azirina.
Ewa kuwande ngo lusoma lwacha mwe soko mahago nolize mutongo nitea lero na yaba iza bazi yema sima lwacha alibamu suwa abadala olevi sale nganama mwuku bazade beko kola lukwa ya bentisi mkade kano botuwa kungudezu welako aba iza batamu loku genda masima lwa msuwa abadala na baku ya masima la genja ulo baga matitana mbinyo bogele agaranya na emiaka ejise
echi ya mazima gali intinti entandi kwa yo evade mbi abantu bayitamu kusomo zebwa abantu tebalina sente. Baliwo omuzadde omugwe nakubiddeko ne mugaba nanga abaana nga sibalaba nangamba mukulu mugwanya gwe tomanyi nti leero ana anoogwa January ne mugwa January abeera nenaku asatu mulumu nangamba nedda sebo January engeri gyataba na sente kati fe ne bwe yaggwako teyaggwako nenaku za February twazigaseeko nangamba today is 40th January mpaka nga abantu bafunye sente.
Baa mungu mazade mitoke deko na mo, omuli abatemei, aliko kade embeja waita mukade kano, sako na mo mbutale, na uba gamanti, chintumachila bangako.
Nize katanyolika, abatemei baka tusukuru, elavisa ukutuka luvili, labada bafe, bayi nzobu tandavulunje mu masomero. Kubange chisoka, viko zese baku masomero, requirement sizeka na mie, chorua lera masomero maji, nga tege gatu kuza ni requirement si. Ndo mtu ya ali kuzeme, titabecha kanana, kusomero, bachiku kuzo mtu alugu.
Mune chitundu sente zikubizi mize sente ditwala abana ku somero diuze wavubunji na yetu tidiche tujia kola
bana iba kasoma mubuze bakasoma babuze chokano utwagala kuna sente kuza abana ku masomero sente zija tubuze bakasoma mu SVD yo
never deliver ba taxi wamuna ba boda boda baga manti sanji zino esimbi zibe kubyampi era tubasobade kuza abana ku masomero
chama zimanga pa babuzi ba taxi embera ya kaisa no baka tusukuru tu chinta na yaba feboma kwa bata chituli muku kaba mukabi
nyeshe mosa nkanji wano kupake nkade kugaba stage njoke na kuchindu choku zabana kumasomero abasinga tatubazi zayo basubira kudai wichejia sembe mzuwe sende we mbera nga weli ekonomi fuse ekonomi
naba suzo maduka naba wiko kode embera omuina aba wana ibatu ndi wiko suwa masomero nga mkande kano wako kumade na vyo kurachana muenda katanyo zedili CBS Mbanduso nize Farida Bongole mu Kampala.